DJ Ben, the Spin Genius.
Shaka Zulu,
unataka penzi la dhati, tena mautundu kiasi. Mikuwa kedawa na poza, palipo na jeraha, yeah. Kwako marufuku, tena sio subutu. Na mpa maradufu, vikavu na vya supu. Kwako marufuku, tena sio subutu. Na mpa maradufu, vikavu na vya supu. Anasema anahamia kwangu milieni. Anahamia kwangu milieni. Anasema hamuendani nye. Hamuendani nye. Anasema anahamia kwangu milieni.
Katiba nitasoma Sema umeniroga mimi kwako sitakoma Wako mindo Batman na namba wataisoma Wataisoma, wataisoma Benzi wa sheria kakatiba nitasoma Sema umeniroga mimi kwako sitakoma Wako mindo Batman na namba wataisoma Wataisoma, wataisoma Nimeamua na hamia kwako mie Na hamia kwako mie Sunajua tunaenda na siye Tunaenda na siye oh.
Your DJ has only just begun.
Seven's music. Vic Mondes.
Zawadi kanipa mumu sasa kwa nini sipoke Zawadi ya kiyoyo zipaliku toto paliku mpepe Tena baridi zinyingi kiasi usingizi mlete Kitoka kazi ni uchovu mawazo nifanya ya pote
Hivi ushapendwa Manake nikipenda waga napenda kweli woga wakutendwa Usihofu mimi si kama wale matapeli Basi leo na deka na cheza na pendwa na wewe Nishike nipinde nibebe nmenaswa na wewe
mm, yeah. Basi leo na deka na cheza na pendwa na wewe mm, Baby Nishike nipinde nibebe nmenaswa na wewe Baby
Hakina chako cha mapenzi nishazama Mweza niisho kitazama Mini wakupeke mwengine apana Wanosema watasema sana
Nimepata zawadi Zawadi yangu Nimepata zawadi Zawadi yangu
Nimepata zawadi Zawadi yangu Nimepata zawadi Zawadi yangu
Shanga tumeuzwa Kitani heka heka mambo ya mebadilika Mashoga wanaongezeka vidume tunaisabika Oya, mami yeni mama kitani kuna cha Vitu vipanda bei ni bala Mfukoni mapochi ya mechaka Yapo kama pambo haya na chapa Oya wanangwe hey! Sikuizo butabange ni wakina dada hey! Oya majita hey! Hey! Yani kuna wanaume na wanadanga
ah! Yeah. Wakati na miguu ya kusimama
yeah.
Vipi, ni celebrity Wakati wanangu kulayanga
ah, yeah.
Taranta tarira,
tarira, tarira.
Unapando asira,
asira, asira.
Taranta tarira,
tarira, tarira.
Unapando asira,
asira. Walala hoi tuko macho tunavumilia mateso. Twende tukapambane tusijifungie mageto. Hatuna usiku wala mchana. Tunapambana, jipike ni mwenyewe usije mwamini mwana. Yondiaje makamanda, siya tunalawama. Dawa imewangia baka watoto wa mama. Wanatamani kulia ila tu wanajikaza. Si wanaogopa lana. Sikizi vijana wapeli kazi na ndomana wanakazwa. Tukiombe chikizazi kisichogopa talana. Kimona mtoto mkali, anasimu mkali. Tandaoni atari la panguka ahana. Kimona handsome boy, anapama kali. Huko si batani la naishi kwa wana.
Marashi siyo yake. Bado yuaja kwangu kitandane. Akitaka tuba nane. Risiti kila kitu mbili. Hamejama alama kwenye mwili. Bado yuaja kwangu kitandane. Akitaka tuba nane. Anamlale, anamlala. Na siyo siri, siyo habari. Anamlale, anamlala. Wala fichi, siyo habari. Niliambiwa kupenzae. Chitsi hadharani. Niliambiwa kupenzae. Hata kustiri hadharani. Jaribu kundanganya kama wanijale eh, kama wanijale eh, jaribu kundanganya kama wanijale eh, kama wanijale. Jale, 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 mm, jale, jale, jale. Jale, 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 mm, jale.
Ile sidanganyu nasema mina danganya. Utasikizaje masikio yako shaziba na macho yako. Enauna vitu na kuna kitu nafanya. Apo ndo tumefika na kuongelesha. Nkio naunaona niko guilty ya imata kitu ntasema. Tanya roi inaumizwa. Nasikia wivu nkio na wale wanapendana bila kushukushuku sana.
Ile inafaa.
Bila unatakufanya fanya leo leo kana panda cheo cheo npande kana shuka basi nyanze kutafuta stage ya mai. Yeah. Jifanya kama na kea pia utani ya mingi mwane bile na kuchenge ya mai.
Vibaya. Nataka muda niliwazue vyema nisifike pabaya. Na kandaruba kanikwatua moyo kanishika pabaya. Na nina muda sijawahi ona penzi kama lake. Ananifanya kamtoto yani minu wapinua paka kuloto. Anangataga na mito walahi mimi wake senyorito. Limekolea moto, limekolea moto, limekolea moto, yo. Mapende sikitoto, mapende sikitoto, mapende sikitoto.
Sijema supanya chaso, mapenzi na yajua. Sio mimi watanyo na kolo, watanisema nitaumia. Sijema supanya chaso, preshe itasumbua mama. Sio mimi watanyo na kolo,
kuna ndumba, asio bure. Auna nikoroga, mauna ni dunda dunda. Asio bure, auna nikoroga. Na waza labda sijiwezi labda. Au labda ni mapenzi labda. Na waza labda ni kizizi labda. Au labda meneganga. Ananifanya kamtoto, yani binua binua paka kwenye ndoto. Anangataga na mito, walahi mimi wake senyorito. Limekolea moto, limekolea moto, limekolea moto, yo. Mapende sikitoto, mapende sikitoto, mapende sikitoto, mapende sikitoto.
Sijema supanya chaso, mapenzi na yajua. Sio mimi watanyo nako, watanisema nitaumia.
Kama wakitanda minda kuchi kuchi. Autam aluwa jigi jigi. Mali malo ni kukidi gidi.
Hey, kama wengi tani. na mino kwichi kwichi Tam haluwa jigi jigi Bagi malo ni kukidi gidi Wanasema kibaya cha jitembeza Wanasema kizuri cha jiuza
Meniwacha mdomo waze na mwaga mate Na ukamtoa nyoka pangoni
Usijeni zingua
Kwenye ukada, mini takubeba Na wanyero mbae, wataona mbae, wataona fire
Jameni mapenzi kiburuge, kinaburuga
Kimeni kata maini, mwenzeno tasiamini
Mapenzi na changanya Mpaka matonya na imba violeti inachanganya Mpaka mwenzenu naimba chokoleti changanya Mpaka na chibwa naimba jejeje
Unakipa aje, nifanye aje
been genius.
Come so get the baddest.
It's your boy MK on the beat.
Kila wakitu wana ma wanajua wamechelewa.
This is a blazing new joint.
All my life, and I've never seen before such kind of loving girl. Of my life, and I'll never let you go. Yeah, yeah. Sikujua moyo utapenda, nishaumizwa sana, nina imani hautoenda. Nitenda nikachezwa sana, ila moyo unashaniteka. Wewe moyo wangu shakupenda, mami wangu swainitenda.
I love you,
hata kama watasema.
I love you,
jua moyo shakupenda. Kweli moyo shakupenda.
I love you,
baby wangu swainitenda.
I love you,
hata kama watasema.
I love you,
jua moyo shakupenda.
I love you.
This DJ is on fire.
Taka we ukose kipenzi changu, bro.
Every day, every night, everything that I do, wanataka mini kwache doroha mini kose kipenzi changu, bro.
Toto laki Kenya limeni kata break, anajo kupenda kitanda yuko shake.
She's on fire, on fire, on fire. Yeah, 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 yeah.
Toto laki Kenya limeni kata break, anajo kupenda kitanda yuko shake.
She's on fire, on fire, on fire.
She's on fire, yeah, yeah.
Sikujua moyo utapenda, nishaumizwa sana, nina imani hautoenda. Baby, Nairobi shanitenda, nikachezwa sana, ila moyo umeshaniteka.
Kichanga na pemberezwa na yeye. Wake ustarabu mimi nipewe. Wana muda mrefu nimekuwa mwenyewe. Sasa mapema narudi nyumbani, vitu na vikuta mezani, siri siri vya mtaani mwenzenu.
Kwa sasa
awe nipigeni maneno niseme. Chovya chovya nika uingia mkenge, niamini
usijepata bichwa ukaota mapembe.
Sababu we ni
take a mama, call me a prisoner. Na basi nifunge na pingu zako. Wewe ndo jela mama, call me a prisoner.
Hima penzi medumu kama perfume ya warrior. Ime prove siyo soft ni bondia. Wezi angusha ata kijaribu kudandia. Hinju sweet love wachana na hizo bandia. Umenipea watoto na itwa mami. Na bado una joto la mimba papi. Teno kani launch kama sani. Diana Bivo ruga mitandao ya jamii. Show me ni mze, unichore. Lakini hukumeza pressure kachi budi. Ukawacha waonge, wajione. Ukapandisha mapenzi kalongi ya mpongole. Hey love ni hodari. Imelijenga utadhani matofari. Sweet love Zuchu huita sukari. Kitu fresh si kitu fukudhari.
Oh kwa baby, ekango lilikanye. Mungu lilikanye. Tukati ene.
Wangu kebora napatikana kimboka. Shawaifanya balamba kashetanya na ugopa. Shawa sana panya bila kutumia sumu. Shatumia gabeseni kubebe majukumu. Mwezenu kumpige bosi kwangu soka singumu. Toto wa miaka miwili na mfutisha ndumu. Yani na ugopa kama kelele za mwizi. Ukipanga kuli roga jono roga chizi. Kwenye bawa na mamba bina pigia mbizi. Na nikifesta chipengo na chafizi. Oya bimtumbadi wanangu ni mtu mbaya. Oya ni mtu mbani. Wanangu ni mtu mbaya.
Ata ukienda kwa muganga utambika jina langu. Ata kujibu nisha sikwa. Weso mama tanga kisha nibuke na wanangu. Tunakula kitakacho pikwa. Jia nilizo pita zinaga mfano. Mwenzako nimesha pita ditundula sindano. Lengo kutimiza ndoto nasoma shindano. No mana na washa moto na sina mfano.
Sina tatizo na walopanga kunikomoa. Na wasalimu musema sitoto boa. Kani ngoma zina hii mpaka zina boa. Tena simbi sana na smoke na kukohoa. Nini kio nitazame ujone. Ukiweza nachofanya hebu fanya tone. Aiza ufe upone sina zihaka tatone. Na ukijifanya unanijua misitaki unyone. Sifaza tembo siku zote waga mpole. Ingawa na siri nzito za Aristote lokole. Yani ukimuuzi sana atakupa kidole. Ikichakati huko kwa mtoya
ni mtumba. Penzi maja unu tunaota kokoti. So I swear my darling nimeze nipote. Unajua na kujali nipate nikosi. Nisipokuwa na silali mpaka nilewe nizime. Chumvi yenye ladha yake nikukose nilale nja. Daktari mwenye tiba zake usiniache na majera. Marashi yenye harufu yake nikukose nipate uhundo. Ndege mwenye rangi yake pote kosera damu kama chokoleti. Laini sema supageti. Upendi uchokozi eti. Toto mwenye mwanya kama lesi. Damu kama chokoleti.
laini sema supageti Pendi uchokozi eti Toto mwenye mwanya kama lesi
DJ bango, Ben the Spin Genius
Katoto mtambo toto mango Lingo 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 mama Kukuwa chando siwe bingo bango Katoto mtambo toto mango Lingo 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 mama Kukuwa chando siwe Wachani, kipenzi changu sione haya Ini true love wala si utani Kwako ndo makazi yangu Kipenda choroni shakula nyama mbichi Kwako ndo makazi yangu Tausi njo chumani kwichi kwichi Hata wanifunge minyororo Huko bado nitasema yes I do Hata wakutukane kiporo Ladha yako bado naipenda tu Mtamu kama chokoleti Laini sema supageti Kupendi uchokozi eti Toto mwenye mwanya kama lesi Mtamu kama chokoleti Laini sema supageti Kupendi uchokozi eti Toto mwenye mwanya kama lesi
Siliwezi kwa koni kuhoi Kwenye sekta ya mapenzi baby haupoi You make me feel ulala Kichizishe niwe koi koi Nipeleke nirudishe niwe wakotoi Nilekeze niambishe kwa kusicho moi You make me feel ulala Carpet michezo ya mito Na kuita daddy na kuita babito Tupo karibu sufuria na jiko Weka lambi wako mwajiko Ding ding dong moyo wangu ding dong Yani kwa kasi ya dunda mapigo I wanna sing you a song, hear this song I wanna make this your favorite song
Ooh, 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 baby come closer Ukinigusaga, goosebumps Na kwanga kanime, pigwa na shoti Ukinigusaka, moyo Kana kwa gaga maka, mepigwa na shoti Uriva mutemu kama chokoleti Nikilamba na imba
Ulala
Uwe mzuri kama mdori yeti Kila nikikuna na imba
Ulala
Na mwona simbaka, yuko Linton Kule GM tampika nyundong Na nyumbani neka swimming pool Sunapenda kogelea Uwe mtoto kama mtanga Panukato kama jini jini Kukashanga, si banduki ushani piga pin
Ulala Ding ding dong, moyo wangu ding dong Yani kwa kasi ya dunda mapigo I wanna sing you a song, hear this song
DJ Ben, the Spin Genius
Ya baba Kyla You know what it is, baby
okay.
Yo elimu ya mjini doi mentoa kwenye bench na game na lisa kata ta vita vini we Sina nyendo za kupa kuhaso nisho graduate I'm the man tena super kwa kuchakachua cash Good time kila siku era nyingi ziko bank Balance kama manga zini vuki zi rank Kogo pana kushoboka sona kujitia dough So fara kwa mamito kisimamia show Omboy, gumiza nini ujaja kubek dough Of course shedde zedia kumesho Napo jaribu nikiferi ujuwe na plan B shachunga mila ni pipi mpaka DB Maseke F99 makolo wabaki wow tu Manyoka kibisa miso mjinga kabisa Na exposure ya maisha can push Pushira kubuta na sitisha kwane
Wanataka kufanya miatufanani nao Habali zetu wanazwa tuzijui zao Story zetu wanatu wako dada zao Na wao wanasoma kwenye mitandao
Wanafuzi kufanani
nao
Brother man you're a club wanalewa
kuwa ameyumba. Stani kwa site, najanga majumba. Nisha jua unachagua right au bumba. Nimekua nisha jua mungu sio ndumba. Bitch be humble, west kwa kimada. Ujuku katika bus change hata mada. Rider wa deal cha kibada. We go harder, chilling with the bling bling style. Kama Gucci and Prada. Baka mkiri ona mseme
Kamu baba.
Yeah, I give you some more dada. Old school kama vile pizza more brother. Change star, I wish you change your raw saba. Do the raw shada, dada squad gaga. Wizzy wear kaba. Me na haba haba na haba haba. Meja kata
kama razor. Stop with the teasing. Acha kunyongesha. Baby, pasirofi kama dam. Baby, I'ma blow my money like Saddam. Oh, save me. Girl, you know you better than doing. Baby, girl, nobody better than you. Only you, only you. Nobody better than you. Baby, you, baby, you. Chakocha moto crazy, not your makeup. Up and down, come on, not be better. I'm running first, I'm running later. I can't wait to put it deep on. Baby, unani pele kana race. Baby, the way you want you always. Moyo na dunani kama na death. You put it on me again and again. Oh mama, besi peace kitanja. Toto kisha vunja tachaga. Why you come for the fast to give mama na baba ya kuka mata you.
Pandisha daily ukitachi tachi na zizima. Ay, kokoriko tunavocheza kokoriko. Haya, kwakwaru kwakwaru mbaka chini kwakwaruka. Ay, kokoriko tunavocheza kokoriko. Haya, kikangaru kikangaru juu chini tunaruka. Tumbani gizani tulali. Kipaka na panya tucheze. Cha mama na baba tufanye. Niyo moyo ama number one. Susanna, Susanna. The way he call me Susanna. Susanna, Susanna. He like to call me Susanna. Susanna, Susanna. The way he call me Susanna. Susanna, Susanna. He like to call me Susanna. Mahaba jele na cheese na die. Ukiniacha lazizi I will die. And together forever no lies. No lies, no lies. Na siku wachi no, no, no. Na kuita jinjo, jo, jo. Tulale fo, fo, fo. My baby wendo nataka. The way tunavo fwa nana. The way tunavo fwa hana. The way you give me banana. Fahamu sina kifafa. Tumbani gizani tulale. Kipaka na panya tucheze. Cha mama na baba tufanye. Niyo moyo ama number one. Susanna, Susanna. Wow, wow, wow. The way he call me Susanna. Wow, wow, wow. Susanna, wow, wow, wow. He like to call me Susanna.
Alex, something
please. I'm in it.
Sorry I'm addicted to your love. You got a different vibe but I can't get enough.
Ben, the spin genius.
My crush for a copy to make a funga so I want a chance. Yeah, unandaro flani, mtaona wapa story. Weni wa dunia gani, kama kukupenda ni makosa, sorry. Malaika wa roho yangu, wandombo ni ya jicho langu. Jausi nyumbani kwangu na isi umeni wae.
From me, how you gonna stay? From me,
mapenzi kabisa, yo washe waume kabisa. Nitajitolea kwa hali na mali, tunze famili ho. Nimekuzoea nikiwa mbali, mpenzi na misi ho. Meditation na we tukisikiza reggae, angaza tu tunapepea kama ndege. Umenishika kama njege, na lazima nitamachisha kitenge. Nimezama kwako, nimekula kiapo, niwe baba ya watoto wako. Nimezama kwako, nimekula kiapo, niwe baba ya watoto wako.
Just to gonge, vidonge, ice, steam, steam, zibande. Fanya hala hala, sote tuko sawa. Wendo nachelewa,
ya nipon kujirusha.
Yeah.
Oh, yeah.
ishi nitakuvisha pete naamini kichiche tuna mpango na umeacha mabebe naamini nitakutunza nitakupamba umeremete naamini kwako sina ujanja mpeche mpeche naamini kenda club hata dem sitongozi nyami hata kulewa silewi na mwogopa mwokozi nyami sitamani kuona ukili hata kufuta machozi nyami takukanda kanda takunyosha masozi nyami wakuni yamini kwenye show nitataja jina lako tu wenye wivu wachome yamini nakupenda baby yamini kama wamini ni kuposti maybe yamini baby
beautiful the spin genius
una vigezo na itaji na famu ufika ya mapenzi mtiani tobado sije upita mara nyingi naendesho na ujana na kuaibisha ukwanza ni kupongeze kwa kunivumia leo jana moshi na kungangania would you mind me baby aye aye kufunda vema uzuri wako tabia yako ndo naunivutia ni kama diti nzuri au tunaikiza kipindi jinsi tunapendana ukwanza ni kupongeze kwa kunivumilia leo jana moshi na kung'ang'ania
DJ Ben the Spin Genius
Oh,
sijaona, usije nichiti baby, utanipa sonona. Ridhika na changu kidogo, nikikupa usinune. Wakikupa visenti vigogo, funga macho sioni. Umeniweza sifa za kikungwi, sibanduki nimeganda gundi. Na uo mwendo shepu Mungu fundi, fundi. Basi nikupeleke na nyumbani kwa mama kakwane, nikuvishe na pete wenye shobodu ndo watu kome.
I'll be giving you all night long. I know that you want me, baby, I'm ready, yeah. For the liquor, turn off the lights. Give me slow wine, suck up on me. For the liquor, turn off the lights.
Yes.
Wakiomba tuachane, wana upaka rangi upepo. Ufe nkuzike tuzikane, kesho tukakutane kwa pepo. Asina chanya tugandane,
kisha
tuzidisha tempo. Bila sita saba na nane, ata kumi singe kuwepo. Tena unavyo nisuza ujikwezi, siyo wakulala buza ushinde mbezi. Yani unawaburuza wakuwezi, umeniteka mama. Watoto Mombasa huko Kenya, wanaitamani ndizi ya kumenya. Wanajiuliza vipi umepenya, mpaka tembo apindui. Akina kari mastorio na kusengenya, na vile uwajibu wanajitekenya. Na ulivyo na sifa unanipa tena, yani mpaka asubuhi. Kifupi umeniziba mudo, mudo, mudomo. Mudo, mudo, mudomo. Mudo, mudo, mudomo. Mudo. Yani baby umeniziba mudo, mudo.
Manana nipa mawe, wengenge. Mala bichwa mala mwe, wengenge.
kajaji muna kita tengenge ili mbali uchokozi aona na 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 macho anatazama mbingu amikono shafunga na pingu kibaridi uko nje kuna wingu minomo mwagaga macho
soto Mombasa uko Kenya wanaitamani ndizi ya kumenya wanajiuliza vipi umepenya mpaka tembo apidu akina kari maskori wana kusengenya na vile uwajibu wanajite Kenya na ulivyo na sifa unanipa tena
mpaka sutu ukitupi
umeniziba mudo 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 mudo
Isaka do Jonathan Ziki na bado sijapata show niliambiwa kuwa elimu ni ufunguo mbona nimesoma au nilo nayo sio mlango huo popote na Isaka chambi shida singejenga mwili ningeota kitambi madada wa kitana unanyea kambi utawasikia mwizi bwana gani huyo mvuta mangi hawa mabeste wa Afrika kuto kuigiza maisha fake kwa insta chapana itafuta hila bado hajalipa nimiliki massive super kama Vela Sidika
Kila nachofanya kina kuwa zogo
Why me?
Napambana wala figi dogo
Why me?
Hata marafigi wamekuwa mbogo
Why me?
Yo, sina fair toka inda natembea Nina mkidi home natai kumlea Mada pia, haizi tembea Minya sida tusakuwa kama pair Napiga drum na kutana na afande Sili nyama na nataka tukipande Sina fun manze, sina taka bambe Taambia je home leo na lala rumande Pesli tunataka hizo brand new car Wata kutu judge na vile siuka Tulisa reform, tulivadilika Tupatie chance, tuka jenge jina
Why me? Kila nachofanya kina kuwa zogo
Dhiki na daraja zibitiki kabla ata saa mbili wanasema ganisi
Kimwaga jasho kupate do, hiyo ni mori Ukihaswa di ukate bro, hiyo ni ngori
Nimeacha panganga na pambana na nangangana Mana hawa mbanga wa shenzi sana
Bado na haso slipata do Na mwaga jasho kagoro choka yako Na mwaga mo, la promoter pige simza show
Salari ndo inaleta temptation Na makarao wana baro ataka tension So tafuta kasapuni uka spendi bunda Kita bamba na mbio za sakafuni sio za punda
Number on the beat Niko tui baby Kama maji kwa mtungi Nunga puli baby Nivute ni ishi ni baki kishungi Ay zuhuri
DJ Ben, the Spin Genius
Makuli, baby, nilisha, nishibe kitumbo ndindi Unani, koleza, unani, chumbeza, unani, legeza Ukianza ganda, nina yaweza kandani Kwenye meza tsunami, jeneza niwe
My God.
Niyo jicho riponyanya nishakula kijiti. Na maguma kipigo kwa klabu mtiti.
ninachojua masela, huko mtani kuna dhiki ndo maana sikingishi hela, wala navyo vimiliki mafumbo andika kwa dera, watu wanataka muziki mara kumi mwanangu wa Cinderella, yeah pendagi makiki ona nana umuziki na uweza kuimba na kucheza, ona unavyo nipendeza ni majirani wameanza kunigeza, umuziki na uweza kuimba na kucheza, ona unavyo nipendeza ni majirani wameanza kunigeza. Amya
DJ Ben the Spin Genius.
Teacher, teacher Konde, Amya teacher, teacher Konde, teacher, a teacher Konde. Hey, umuziki na uweza kuimba na kucheza, ona unavyo nipendeza ni majirani wameanza kunigeza. Umuziki na uweza kuimba na kucheza, ona unavyo nipendeza di majirani wameanza kunigeza. Ninachojua masela, huko mtani kuna dhiki ndo maana sikingishi hela, wala navyo vimiliki mafumbo andika kwa dera, watu wanataka muziki mara kumi mwanangu wa Cinderella, yeah pendagi makiki ona nana umuziki na uweza kuimba na kucheza, ona unavyo nipendeza di majirani wameanza kunigeza. Umziki na uweza kuimba na kucheza, ona unato nipendeza di majirani wameanza kunigeza. Amya teacher, a teacher Konde, teacher, teacher Konde, amya teacher, teacher Konde, teacher, a teacher Konde. Kukwete
nakali mambilile mwaka wana kutayunja na kutayunji mavanta na mwima Konde vanemba ni wala adi kutanda hima na ikakupwete kakali bambilile.
Teacher, a teacher Konde, teacher, teacher Konde, amya teacher,